sunyira abantu tebanneetaaga nnamu emikwano naye gyalubatu abaabatonda kwe neesigamye obuzibu obwannaku yonna bwe birituuka tebalirema kujja okudduukirira sigenda bukubeekutulako obuzibu obwannaku yonna bwe birituuka tebalirema kujja okudduukirira sigenda bukubeekutulako yennyo okukola empisa ez'obuntu baleme kunkyawa wabula abawalanyera bone baagala z'amagombe ga mmire tebeerabira kale nti nabensi baligireka beeyinudde nti nze ndi omwana afa saate nga nawo bagukoberera tebeerabira kale nti nabensi baligireka balangaze nti nze ndi omwana afa saate nga nawo bagukoberera nze lumbuya takiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa balindire katonda wange olumwalimpita baterekeze okukola embaga balira bwe baliba bamukoje nze lumbuya takiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa balindire katonda wange olumwalimpita baterekeze okukola embaga balira bwe baliba bamukoje era mukama nzije mu nsi eno mazima nja kwesiima sigenda kuwalira siri munenya n'olugendo lwa buli omu kyekyo manyi teriba yange namagomba tunadda wano wadde kaabe nnaggagga oba muganda oba munnalwanda kyekyo manyi teriba yange namagomba tunadda wano wadde kaabe nnaggagga oba muganda oba munnalwanda oba oti omulamu teweerabira nti wano twajja bugenyi okuva nga bwe tuli ffenna ku bugenyi nze ŋŋamba nti twagalane tujjewo ebikolwa byonna ebibuze eddembe muganda wange komya okumpalana kubanga nange nakolwa katonda ebikolwa byonna ebibuze eddembe muganda wange komya okumpalana kubanga nange nakolwa katonda nze lumbuya takiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa balindire katonda wange olumwalimpita baterekeze okukola embaga balira bwe baliba bamukonye nze lumbuya takiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa balindire katonda wange olumwalimpita baterekeze okukola embaga balira bwe baliba bamukonye nze lumbuya takiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa wanga olumwani mpita Aterekezo kukole mbaga Balirewe balibaba mponye Balindire katonda wanga olumwani mpita Aterekezo kukole mbaga Balirewe balibaba mponye.